exclusive to Zayd Hype Mag.
NG Studios.
Jaymon.
Yes, sir.
You better vibe with it, boy.
So we ban FM niggas.
Luing. Yeah. Valeti lek. Umfuata fya kulinget. Ya kutuweke mba walidusha watch tape. Gari ya shida kule katete. Kona fume kuchari apa shele kwa papep. Nainevo.
Baka nkabe pari vene. Success. Chima nandi redi no kunwena.
Nainevo.
Kachi tepo feskulu. Masho fulu fulu mpaka heta asha.
Nainevo.
Baka kato sepo na chopa. Na jila ya mtengo kwa jina iwile kopa.
Nainevo.
Kalile nainevo. Mke kare konga mwevo. Mka kulepo na nevo.
Nainevo.
Music is my life and I say it. That's the fact. There's no way I'm gonna rephrase this. Still going in with the force that I break it. Got a lot of niggas steady me my nigga star, but I'm still doing it. Go the fuck I could it. Nigga so driven like me, but I could it. Going back and forth, no ko said then in the little pay what then ching at mumu to watch pack a fempi shit. Big, big dreams in my head. Maybe I'm blind, cause I see no stop signs in my race. I'm done with the hardest race, and I just work on myself and making myself the best.
Valet Lake, boom, what if you're calling it? Take to wake and bawali, you shall watch it. Gari ya shida kule katete, kona fume kuchari apa shele kwa papep. Nainevo.
Baka nkabe pari vene, success, chima nandi redi no kunwena.
Nainevo.
Kachi tepo feskulu, masho fulu fulu mpaka heta asha.
Nainevo.
Baka kato sepo na chopa, na jila ya mtengo kwa jina iwile kopa.
Nainevo.
Kalile nainevo, mke kare konga mwevo, mka kulepo na nevo.
Nainevo.
Stop telling me what I should do, apa kwa tkwive la chira mundu. Gana beoda mika chira voodoo, pati mune Monofunde chite vifindi Zaya ndi ave ya kupanga kwa changa Wacha kuwoma nga sangira kwapa Kunje vatireka mule kefeta Tendi mulele wa soundi ya ine para vya Come since 16 my nigga I've been honest. This is me, I think you should know this. Cause I'll put you in a coffin stay like it's COVID. Cause I do all ever want my niggas could afford it.
Valeti leka, umfuata fya kulinge. Ya kutuweke mba walidusha watch tape. Gari ya shida kule katete. Kona fume kuchari apa shele kwa papep. Nainevo.
Baka nkabe pari vene. Success. Chima nandi redi no kunwena.
Nainevo.
Kachi tepo feskulu. Masho fulu fulu mpaka heta asha.
Nainevo.
Baka kato sepo na chopa. Na jila ya mtengo kwa jina iwile kopa.
Nainevo.
Kalile nainevo. Mke kare konga mwevo. Hey. Kakulepo na nevo.
Nainevo. The last talk was about same issue. Napa I push ya titululembe. Na wabadi ukwati ushe enshif. Ya titetu kwa ni chef. You bit and gain dream. Ha! Half my goose, the cafe. At the mask with inshore phone, tell me. Mwa wushi lufi, ilena ripansha hapa mule mwena pe. Inap kama batinda fula pa kwimba. Gani feature ni shipali kwa shinga. Omuntu takweleka levo kwikweleka. Fengoletisha kapishe pinga. Valetileka, umfuata fya kulinge. Ya kutuweke mba walidusha watch tape. Gari ya shida kule katete. Kona fume kuchari apa shele kwa papep. Nainevo.
Baka nkabe pari vene. Success, chima nandi redi no kunwena.
Nainevo.
Kachi tepo feskulu. Masho fulu fulu mpaka heta asha.
Nainevo.
Baka kato sepo na chopa. Na jila ya mtengo kwa jina iwile kopa.
Nainevo.
Kalile nainevo. Mke kare konga mwevo. Mka kulepo na nevo.
Nainevo.
Yo, same one. Bodies. Look. Snia ufaisi. Desash. Take a filler. Yo, jiggy slime my home.
Gondwani.
Gatch, Blin Stola. Chili the Greg.
Yeah. See boy.
Guess long.
On it.
Jake and Choke, a grind. Mr. BLC.